Lisambela ilipotoyonya ukibani kafikata King's Music ikaanza kuvuma nikapata na jina tena Mola noma nijipata mavumba nina vita kubwa sana sije mele kuyumba ana mimi bado
Music.